ụmụ Chineke bịa anyị ka anyị buru aliluya eburu para aliluya para kpagara Chineke onye kere eluigwe n'ụwa na anyị enweghị chi ọzọ karịa ya.
Ụmụ Chineke le ọbara Chineke
ndogwu n'agha
onye nzọpụta anyị enweghị chi ọzọ karịa ọbara Chineke
anyị enweghị chi ọzọ
papa ijemọnụ
nwee onye anyị ga-eji tụnyere ọbara
Chineke le ọbara Chineke
nke na dị mkpa n'agha
onye nzọpụta
onye a na-ekwu
anyị enweghị chi ọzọ karịa ọbara Chineke
enweghị chi ọzọ
dogwa ijemọnụ
karịa Chineke nke Israel
Jesus Christ
ọbara
aleluya ọbara aleluya ọbara aleluya
ọbara Chineke
onye kere eluigwe n'ụwa
na nke eluigwe
maka iyi mere m ọnụ m apụghị
ọkụ nke na-enwu na mbara igwe ịdị egwu
itopu akwa mkpe m were ọnwụ nke m dị ka ihe
Emeka mụ na aṅụrị na-eme nna na m ekele gị
imewo ka anya mmiri m wee ghọrọ m ọchị
otu a ka ọ dị
otuto dịrị gị
mma mma dịrị gị
you have made my life a beautiful one. Thank you, I say thank
Father,
you,
thank
Jesus.
You.
Maka ndụ ahụ nyere m, maka nwa ahụ nyere m, ka m jiri bịa n'iru gị nye gị ekele.
Hallelujah.
Sị gị nara otuto, nara
m ya.
N'ihi na o ruru gị, aga m ebu hallelujah eburu. Onye na-enye ndụ na-anaghị ego, papa riwo otuto.
Ọ dịghị agba m ụgwọ.
Isiwo n'ebe ikpokwa ahịhịa wee bulie m ma ogbe n'elu nara ekele m ochukwu
mma mma dịrị gị eze Israel
aga m ebu haleluya bara
ọkọ mere
bagara gị n'ihi na o ruru gị aga m ebu haleluya eburu bawa haleluya bara bagara Chineke ewo aga m ebu haleluya eburu
David si na
bawa haleluya
ebere gị karịrị ndụ
bagara Jehova
Kai
bu haleluya
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 bagara Chineke
haleluya
bagara
otuto
haleluya
mara ekele
na mere mebuka nna
haleluya
Jehova
olo iyo nene ni
haleluya
kai bu haleluya
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 bagara Chineke
haleluya
onye kere eluigwe
n'ụwa
haleluya
haleluya
haleluya bagara Jehova
onye nwe nlenị m anya n'isi ebu m aleluya n'isi para ya para n'aka ka m butere gị oke ekele maka mmeso ọma gị niile n'ebe mmadụ ike na oyi gị nọ Chineke buru ekele m butere gị na na mbuli elu niile gị onye kere eluigwe n'ụwa gị onye mere ka ndị ndụ taa gị onye mere m ihe mbụ taa ta onye nwe m aga m eburu aleluya eburu para aleluya butere gị bụ Chineke onye zetụrụ m ibu arụ niile nke ekwesị na ndị otu e buru m Chineke buru aleluya eburu para ya para gị onye mere ka mma na ịnọ nso na ịnọghị m n'ebe dị anya cha 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 Chineke ezoworo gị anya anya gị abụọ na-elekọta m mgbe niile n'ihi na obi ebere gị bụ Chineke dị na-arụ m ebere gị gbara m okirikiri haleluya aga m ekwuru haleluya butere gị bụ Chineke onye zetụrụ m ibu arụ nke enweghị nwa ọgị zetụrụ m ibu arụ nke nyanya gị zetụrụ m ibu arụ nke obi ntiwa ihe mmadụ ibe m mere m ihe mmadụ ibe m mere m mana ya dịwara Chukwu onye na-ata agwụ siri ike mana aleluya m buru bịa n'iru bụ Chineke nke Israel ka onye nyere m ụmụ nke m nwere tata ego na akụnụba nke m nwere tata bụ gị nwa Chineke nyere m ya enweghị nchi ọzọ mere ụsọ gị bụ Chineke haleluya
Ancient of days, the soon coming king.
Oh yes,
I bless you, my redeemer.
The soon coming king.
You took a wretch like me and showed me love and concern. I lift your name on high.
May your name be blessed.
For you have lifted me.
May your name be blessed.
From grass to grave.
Oh yes.
You have changed my name.
I am lifted.
From sorrow
I am
to
lifted.
Joy. No other man that could love me as you do. Oh, ancient of days.
Glory be to your name.
For the life you gave to me,
yes.
I've come to say thank you.
Thank you,
for
Jesus.
For the love you showed to me, I've come to say thank you.
Thank you, my Lord.
You have cancelled my name. in the book of death.
Glory, 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 glory.
In the book of life. Ebu lita wa melu o kario chito bimae. Lord, I say, hallelujah, hallelujah to your name. You are the King of kings, you are the Lord of lords.
King of kings, Lord of
Chine
lords.
Ebu li melu o, bemne mwe goli lanya.
What's
going
on?
Lord, we say, thank you, Jesus.
Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus.
Thank you, my Lord.
For everything you've done in my life. Thank you, Baba.
Yes.
Oh, Lord, we say,
hallelujah.
Kaibur,
hallelujah.
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 Oh.
Para, 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 para,
Hallelujah.